Bena aƒetɔ la ƒe ŋutikɔkɔe na ɖi ɖe ɖe mía dzi egbe sia to nya la ƒe gbeƒã ɖeɖe me. Eye enye
fɔtɔɖe
sia si va yi la, ewɔ debe kpe ƒom vie. Nye gblɔ be menye kpe ƒom tututu o. Dodokpɔ aɖe si wòle be woawɔ nam ye lãmesẽ dodokpɔe. Ke nu ma tae miese be menɔ dɔyɔƒe ɖo esi me yi ɖe afi ma la tae ale be nye maganɔ tɔ la tom anɔ yiyim anɔ gbɔgbɔm o. Woakpɔ wo dɔkavi me kple dɔkagã me eye ele na wo be le miniti ʋe ɖe sia ɖe me la ele be woagatrɔ va ake be woaɖe Israel foto la ake. Gake ele na mi be míagbɔ esiawo nyenye be míawɔ dɔlɔƒua godo ƒe dɔgbeɖeɖe me le ɣleti ade ɖe sia ɖe me. Nɔvi ŋutsu Robert kple mamlɛawo me susu be wowɔna wo tɔ ɣleti ade ɖe sia ɖe. Gake nye mewɔ ɖeka titi hã le ƒe ene me o. Tsitsi lae nye be ɖe nye melɔa castel mi ma o eye eya koe nye nua eye wogblɔ be nu bubu aɖeke mele yewo si be yewoatɔ na ɖe eteƒe o. Ale me, metsi adɔ ŋutɔ ne wonam nenem nu ma, nyae, megblɔe na mie le nye agbe ŋutinya me, ale si nenem nua nana metsi adɔ ale gbegbe, eye deko metsi nu ma nono. Ke megblɔe na xɔnye dɔkita dɔmenyotɔ la be ne ɖe nu bubu aɖeke meli oa, ke egblɔ be nye mesusu nenema o nɔvi ŋutsu Branham. Esime aƒenɔvi ma ke ɖe eme kple esia la wowɔ abe ɖewohĩ mele numevivim gake enɔ abe lita ɖeka klo ene nua le nyemekpɔ wo sɔgbɔ nenema kpɔ o eye ɖeko mele nye ŋɔti kple nu gake mleba la menui wovɔ. Ke azɔ le fukpekpeawo katã kple nusiawo katã me meto la medi be mada akpe na aƒetɔ ɖe dodokpɔ de blibo la ta. Medo le me alafa ɖe alafa dzi ate ŋu ayi afi sia fi le fifia me si medi be mayi. Mebia dɔkitawo siwo nye ame etɔ̃ le dɔŋuti nunyala nyuitɔwo kekeake siwo metutu be le Louisville eye mebia wo se megblɔ be ɖe gbɔdzɔgbɔdzɔ ewo ɖe alafa dzi teti hã le ŋunyea. Egblɔ be gbɔdzɔgbɔdzɔ kui aɖeke mele ŋuwo o ebe ele lãmesẽ blibo me le go ɖe sia ɖe me. Ke meda akpe na mawo ale gbegbe ame kape gbɔ esia ate ŋu ato wu nya fofo dziƒoʋĩtɔ la mikpoa be manɔ nenema. Ke egblɔ be wo ʋu ƒe sisiwo katã fia le eme afi ma be ele ɖekakpui me. Egblɔ be wo ʋu ƒe agbekuiwo mede asi gbagba me alo naneke ŋutɔ hã o. Egblɔ be ele nɔnɔme nyui ŋutɔ me nɔvi ŋutsu Branham eye megblɔ be enyo dzidzɔm ŋutɔ. Eye gɔmekpɔkpɔ su asi nye be meƒo nu edzi dase na dɔnɔdzikpɔla ɖe sia ɖe si le dɔyɔƒe ma kple dɔkita ɖe sia ɖe le mawu ƒe fiaɖuƒe la ŋu. Eye dɔkita ɖeka aɖe me susu be ele be wòanɔ afi sia ŋdi sia ke mele dzidzɔm be manya be amenyo gakpɔtɔ le keke sia me ameɖɔviwo ame siwo ate ŋu axɔ wo ŋkeke atɔ sɔŋ awɔ lãmesẽ dodokpɔ na wo si ate ŋu axɔ ɖewohĩ dɔla alafa eve alo etɔ̃ ɖe ɖe sia ɖe ta. Esi mewu nu la wogblɔ be esia nye míaƒe kpekpeɖeŋu na aƒetɔ la ƒe dɔ si wɔm nele mikpoa ede ŋutɔ hã wo be tso ele fu ɖem na mí be nàbia mí gɔ hã be ɖe yenyi fe le mía ŋua wo be wo gbedodoɖawo ɖe mía ta ɖeɖe su. Ke ememe la wogblɔ be míekpɔ seselelãme ƒe nane si gɔme míete ŋu se o eye megblɔ be míawo esia medze be eli. Egblɔ be le gota la mevi dzi alo tsaka o gake ebe ememe la seselelãme aɖe li si me mí mete ŋu se o. Megblɔ be ne míate ŋu anɔ anyi ɖe afi sia fɛ ko la magblɔe na mi eye meyi dzi nɔ nu ƒom na wo tso ŋutegawo ŋu. Esia nye gbe bubu dzi na wo womenya naneke ku ɖe eŋu o. Meƒo nu na wo ku ɖe bibla ŋu emegbe megbɔ ŋutega si aƒetɔ nam nyitsɔ la na wo tete wofa vi abe vidziwo ene wobɔbɔ nɔ afi ma ko xe fa vi eye me wo megblɔ be mekpɔse be mebume abe kɔnyi la trama aɖe alo nane ene o ɖe ebe kura koŋ o nɔvi ŋutsu Branham. Mekɔ edzi se kple nye dzi blibo ebena gake nu ɖeka ko medzi be magblɔ menye susu nayi asrɔ̃ nu mawo o ebe mekpɔe se be mawu ŋusẽ katã tɔ gbɔ woto ke ameton to dola honko dome le Louis Hill we malo ni toke ke akesuo le wosila ke eyata ti chomunto de eta eyebe manya be afotola nabe mfanu kwade o de atima mahi dona dipola de sede mponu nawo wawo ntiade etima dogoto esre foto kwa mela meblona meden kupo nyonu titi dake ade eleto alekpepe eye mno tetemde anu no tetemde anu vasere esime medo egbo mebube de wole kukum eye mebiebe etube mebie nyade wo no binyonu ebe yo amaga mebe Kristo to nengye, eye wo globe, mele same ademe, eye me globe, me jibe manna eske me nakovye, me globe, me jibe manyane enye tukoto, Kristo to vava, alebena, ne anyebe nato agbefe atia putia, ayi duke me mede, elon eye ma, mebe, de natengu akode de vava, ke e globe, e amega makwe, eye me globe, eke ma mauna yira woji, atasi atasi, ya afu, ayi ha, esobe ekem, ne enyane ne mako, eye, ne mye disajie la, ame nyuge de o poto galile, fishyame.
Now, today I have come in,
azo ekbe la, mevakle ngute gade si mevakblo nami emekbe vie, ke me dibe ma fomu ba to nyala fedengu la bana ma ko sebe nyala le bevie nto e ye le bevie wu fifia ke enye jujo namba ma ko chali ka kle no bingutu honye si wo kli wo titre de akima no bingutu ni matengu adonku Jeffrey ni matengu adonku apanko o Mie no vive vi ma mena gede oto Georgia. So anyi bala pe te pe bu bu bu. Nye ba ya tisya bil. Le a tisya ma kwe se be e li ng tisya. Ble kle ame gede. Ble no vi ngutu si to Georgia a fima. A me si wona mko tisya. Minya, eya enye kotu nyi to se kia ke si wo me dokpo la do me to de ka. Eme bobo nyi nto va fa. Eye, ye le vevye na mngutu. Ne mgo nusi tole nkeke ve mamle ya ume de jinyela ya se nusi ta mgo be miele be vye na mungto la kome. Azo mkho sebe ne nge afetoko lolonu la mejibe maga frise sien le afala me wusa le nge akbeme. Elabena mkwe be azo nge ele mfa be matengu aku ebe ema ya menye o. Nye jipwe dodokwa kula nusianu, esre, foto, bofofo, mi adeson, ende, dodokwa blibo, defsia be, melenye, abe ale siko ame defsia de sinye, ame geto, le anyitbanji la, tengu anon ene, eyata ame da akbede esyata. Gake nwo kata, goha le, ema kata ame la, pe me pong jeje, teda, kwena mawu bena, mele, kwena me kwe sebe, ega lemde, fe do me kokoko, mele, abe nusi, woto fia mto ngo vye na esya o, nifuya, doko, wodo jijonam ale bebe. Azo me kusube, tiye tiye la, enyo na wa nya no vive kila nge nge amesi mesia do kito yenge yenge no bintu nevil eye ne de nya to mato ada no apitia ko sira gbesi ba yi fese go da si ti anyi ma si o so fe fude amiguela ntila enge nu sikria de da si ti ko si o mo se kola fo de ka nya es no bintu nevil zebe to gbogoko ko la di ko sira gbesi ba yi na alaga swe mau fukude afisya. Ken nenge be esokbe la keje afetola kwe no vingusu nevil. Kwa kwe zame angula, ejibe maga fomu kien siya be matos bo subo tide nwade jito niya glombe chudak be fien. Ejibe mag glombe kwa sirak be fien, kle kurak be fien, kle kwa sirak be sigona. Awa subo subo tide nwo kude nusio mesron langu. Anye nenge meti joyofe afima u. Keke, unyo dome nam alek bebe be, unna meke kofre la fe akpa etoliyako. Ke alela deko meson nye bibla u, nye akbala u, eye meson abati la fe takbedeji, ke bobono afima boko. Ke alela deko meson nye bibla u, kule nwo, chuken kufla, ke menoreyi nyo mto gwompa ba, batere estime uto kasto mi, ma fakwa me afima, nyeyi nyo pade afima, ekem, evonam ken keke no bi to fast meje to fafa enam numa de konye metang tsone o evoga ke menore inyo mto go mbasere nteke eto alo enne bantu awochi mawore inyo mto eye Manonu from left so tofu akwala me. Oh, hame a tete dodo mema. Eye, masusube, enye nungiya de muto. Eye, eye, nenge be mye. Azo, nenge be mye do hame a de si. Mye yinala, mi yiki, mi a yi. Eye, mi a no mi a fete wofe. Yake ne kame me le, mi a si o la. Eye, mi a jibe, mi a ka trova chien si a kle kurak bezame. Pa kle kosirak bezame la. Ma jibe, chien si la, ma to, efe sofe akwala bato. Eye le kurak bezame la. Efesota etelia eye le kotira gbesi bona la efesota etolia be made famia do dome nyanya nu simeti be mato enye enye toto do fe eye me kota be enye tireji nana famia nge mele 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 tia glomna me si opana brana fe agbado medede kene amede le ni no bi lolo auto me nya be nya do meto ade o me si si nana ma do takoto o nya no bi mutu suela le de la bekta eye eye amege de o ha do takpepe o aso pora ama wonye ngongo takpepe o mi gide wa wo me wonye Christopher Subolao takpi yo le titre de takpe yo for the titre esime go ha wa ngo fo kamala benya de fela le nuo ne na mala wa wo to ko le ama enu make eye ma wo yo wo na subodo e amega me meto abugu na ame ade ye matengwa yo ame afen ko ha o kake enye no bi de takpi ni no bi si de ka eye so nya ko de kle fi yo le esi ke ke no bi ni Juni Jackson no ta pe de wo wom le ade pe afisia esu hanye abuyo ni ya ni bubu siele tohele mawe amanwewe won kume eye na wole ngono ngom le mia fe ha ma wo mala ni se yide wo kofa la bana ema nge mia fe eye nge si jebe mi wa wo la bana ni mia o bo wala de atengwa fa fa samle su ngo eye no atengwa wo dore jiwobe na plo amama yi na Kristo Nusi anye tepododo gade na mi lego kameji. Esi anye nufafia dedeko kule khamia datade dito mele akbatuwa me api. Anak pepede ngunu esi me mie la yiyim. Azo nye meke nye gafodo kila ve u. Eyata ele nambe ame adena nokpom nam. Dok teksi amtushi la ve edele yesi. Ale novinye ngutu. Ale azola. Mabia nugere tok bonye de etawde. Esi sobe. Enyo azon. Esi as sobe. Enyo, azon, emo kwe sebe nwa nyo o, bo wato jen gome. Ale, azon, o, ewe ya, azon, esi anye, eke maga kudu kisi ya le du tim nye gede wu, dok. Ebe jira peni ewodo le ye peti bezanchi pe ya wobe ma vowu elabena amefe alo eto eto metri dome ekama ya tengu ako afisi medo le mwachi lada ake o ema me wona neke skwi nam o aso nye mele nufoge fun o aso ne amegurade wo le miya pe ako o mela ye jiva bambe miya to sana miso miya pe kublibo meke miya we zon kakava le akado skwi siam mele afisiya kodi ame jigulade ke mele miya si o ele dodo me sisiya be miya tu menye kepegade ke o ake esiko esiya ya agbavo peng pe nye le ako ba jambe nya tu kama suenya kwe si anabubu ame lade afisya kaba ale sinye kwetola adamona mibe nya kwe eye nya dume ame kede wo le wopo yungu tete uomro de esiakbo eye vavala nye kpo nguje jele esiangu azo ame jibe mya ufi kwa klim nisya le nuka klemme le Samuel banto enyilia eye nya jere gome le minamia je egomele tukuiwi ashekelia lofu tukuiwi ashekelia kwe bavodia dao hii kena tomuti lafe tanya sui ke azo esi miele etimla eye afi mia nyakli emetela nya jibe mia jide gedudurame ke azo ne tabiade woli ngtisia eye nyakblombe dunku jinyekula Le mien peut être à peu près le toit, mais quand il a un verre, alors, est-ce qu'il va y là? Est-ce qu'il m'a eu à peu près? Ou bien, mieux, attendez-moi là, est-ce qu'il m'a eu à la château le Middleton, Ohio? Ni à monsieur le moque que coquel a mis pas, et y a un à Sadakande, le toit à toi, à pitié, oh, ni à Maunyakola, si au Catan, ni à Sepo, ou Kata, ou non, ni Ziman, ou Pom, le toit, frère Gucci, Maunyakola, ou Tissian, ou Ti, ou Kekple, Sakata, et Kama, ou Kata, ou Vakpeta. Et y a Sara, ou Pekande, si Kawu, Silva Kil, Span, si Gonsikede, et y a Kama, te Pekang, Bajadele, Akima, Akitie, ni à Tengwa, Poko, Amaon, ou Kudo, Wade, Akpe, et ni di, et Wosinu, Ke, Sia Yila, et Yonafun, mie wona eyi nyong dole uhau. Ke na vingu chukit chishia. Sikbo me yinyi tong si datu berade eta. Ikata mi don kwe chiba ya mano e blom na mi. Ano kosira eton siva iya. Dokita la ne. Da fufu blabubo ene kube wakano agbe. Ele chichra nu le yiyim. Eto ati mongula de chi. Ha chichia de si matengu aji o. Ke eti mekede eme. Kekwe nyi tong zima. Eye uto koma vo suwe matade echi. Mejole apitia anon kapopo eton alo ene. Afi nguna ke bene matengu achi. O blombe ele kukuge gbe magbe. A du droit refaire cancer. Et yes, pour l'on souhaite ici à Nyani, ou qu'on a pénible à ton égbedeka, et maïngé à Tifong Ninado, Mercedes, à Nadoken, qu'on a pénible à ton coup. Bé, ou à Post, ou à Moutou, si les docteurs, à Bémaouya, Blanla, et Nelati, et Blanmaouya, le Kotira FM, son Fengonome, et yé, ou Johnou. Penivier, blind yippe. Gakem, a power, no, I need a timani tongue, a tukla as the hoquio, a tukla as the squirrel, bumwe, one no need a tima, a ye, uda, efe, common for square ladder, abota, ke, amedecale, efe, metola, utuma, efofe, blush, shake ever ever, gake, a drunk talk, a clenaco, a ye. Pentecostal akuakwe, eye wule afima, minyai. Eye me globe, minyanu sita miya metikisya wo miyela apikya dwa. Eko miyele la lambe, tojibula napa, evo. Ope, to wogo, musikata wotengu wokola, ta dojinu, la suosi ke azon, osisokbebe wa yi dako ope, tefododula. Eye me glona novyengu su chef. Emma nge novingu to kison ki lengzi mabena ano shatu waka fota kwekwela me ayom e so sivaye ebena mele mele vapake novingu to brana eko wunyo takwekwe gede suwo toto nge subo subo doye ye la mela wukona e novingu to ade kapiste novingu to ade le kikrede afisya e kya nyonu sikatila etramo vie de pomo vie Eye mekone bena, meto diyo non vila nauko, na afeto yesu, mito sivayi. Eye, esye wotroye, afemela, ekpodede. Eye, fya bubu ha, le afisya ngutisya be, wangyre, ele, ejiyim. Eye, ngutwade, afeto sofman, fonyade sito Canada. Elokwa le, kudolem, mebe, ne enyado asima kula, afo loko, enyo, le kagamochi, esote. And then my sister over me. Hey, Deco, Deco, I'm all of a fam. It's a galley for the team of Pupia, Pele, for Jemina, Kake, oh, Nilamokomna, Estuopo, Ukata, Chisan, the Apostle Somme, Nilan Kate, the Pope, Muleome, Kake, the Kapo Chiani Wome.
Now, have you got your
mother? I've got them, your baby blow, let me a nuclear. Samuel, Ta, Engilia. Eye, medong benache ne beneti afima be wale esik botole esiangu, nye no, koma jejeko, na miyafe takwekbela.
Nevertheless, the people refused to obey the voice of Samuel, and they said,
Gake, tukolakbe, tododo Samuel, ke glombena, bede, ke bong, fiane no miyanu, Ne, miyawuha miyano abe, de dukou kata, ene, eye, miyafe fya natro vomi, eye, waje miyango, awo, afwa.
Samuel heard all these
eye, Samuel se dukola fengesi okata, eye, wuklode yehuwa fe tome. Eye Yehowa gblɔ na Samuel bena, ɖo to woƒe gbe, eye nàɖo fia ɖe wo nu. Tete Samuel gblɔ na Israel ŋutsuwo bena, mia dome ame sia ame negbugbɔ yi eƒe du me.
Now, if I should try to choose from this morning, what I would call a text for the next.
Azɔ ne madze agbagba atia nane le esia me ŋdi sia.
I would like to use the text of the rejected
king.
It was a time that has, in all times, that people has
never wanted to leave. Bena amewo medi gbede be mawu na kplɔ yewo o. Wodi wa ŋutɔwo ƒe amekplɔmɔnu la.
Ke ŋuti nya sia ŋuti sia la, ke ne mie yi aƒeme le mia gbɔ la, aɖe vi na mi be miaxlẽ ye katã keke ɖo nuwuwu.
Eva me le Samuel ƒe eyiyiwo ƒe ŋkekewo me. Eya ti nye Mawu ƒe ame nyagblɔdila, eye wònye ame dzɔdzɔe kple ame nyui aɖe si dze bubu, xɔ ŋkɔ, si dzi anyikɔ ɖe, ke wɔ nuteƒe na dukɔ la, meƒloa wo gbe ɖe o, eye megblɔ nya aɖeke na wo o, negbe ale aƒetɔ gblɔ esi te ko.
But the people had come to a place where they wanted to change this program. They had looked upon the Philistines and the
Gake dukɔ la va ɖo teƒe aɖe si woawo di be yehowa trɔ ɖoɖo sia. Woɖe ŋku ɖe Filistitɔwo kple Amalekitɔwo, Amoritɔwo, Hititɔwo kple kekeme dukɔ bubuwo. Eye wokpɔ bena fia le wo nu si wɔa to na wo, ɖua wo dzi, hekplɔa wo, hewɔa ʋa na wo kple bubuawo.
Israel wanted to pattern.
Eye nu sia wɔ abe ɖe Israel di be yakpɔ ke siawo ƒe kpɔɖeŋu anɔ abe dukɔ siawo ene. Gake medzɔ le agbenɔyi aɖeke me kpɔ be enye Mawu ƒe tameɖoɖo na eƒe dukɔ be ne wɔ nu abe kekeme dukɔwo ene o. Alo be woaɖu wo dzi alo anɔ wo nu abe kekeme dukɔwo ene o.
God's people is always has been
Mawu ƒe dukɔ kokoko la, enye dukɔ tɔxɛ, dukɔ si to vovo, si woyɔ dokoe, si woɖe ɖe aga, eye le nu sia nu me la, woto vovo le woƒe nuwɔna, woƒe mɔwo, woƒe agbenɔnɔ ƒe nɔnɔmewo me, wu esi le xexea me dukɔwo si.
Their appetites for things. And all that their makeup is that is always contrary to the things that the people of the world have
known.
And the people of Israel came to Samuel and said, "Now you are getting old, and your sons are not walking your way."
Elabena, umedia nikɔ ɖe abe Samuel ene o, wonye zanuɖulawo kple adzodalawo. Eye wogblɔ bena Samuel, yewo ŋutsuwo mele abe wo ene o, eya ta míeti be nàyi ɖasi fia na mí, eye nàsi ami nɛ, eye wòawɔ mí míazu dukɔ abe xexea me dukɔ mamlɛawo ene. Eye Samuel te kpɔ be yagblɔ na wo bena esia mate ŋu ade wo dzi o. Egblɔ be ne miewɔ nenema la, hafi mianya la, miakpɔ be woyɔ mia viwo katã tsoe le miaƒe aƒewo me, ahawɔ wo woazu asrafowo anɔ du sim le eƒe tasiaɖamu ŋgɔ, atsɔ aʋawɔnuwo kple akplɔ. Menye esia ɖeɖe ko o, ke boŋ ayɔ mia vi nyɔnuwo awɔ abolomelawoe eye wòakplɔ wo tsoe le mia gbɔ be woaɖanyi aʋakɔ la. Ke ebe tovo na esia la, abia adzɔ aɖe tso mia si me ɖe miaƒe nukuwo dzi kple ɖe miaƒe viɖewo dzi. Abia adzɔ ɖe esiawo katã ta be wòaxe dziɖuɖu tutu aɖe ƒe fewo kple bubuawo siwo dze be woaxe. Egblɔ be mesusu be le go sia go me la miele vodada wɔm, gake esime dukɔ la gblɔ be gake miegadi kokoko be mianɔ abe dukɔ mamlɛawo ene.
There's something about man and women that they
nana li ku ɖe ŋutsuwo kple nyɔnuwo ŋu bena wotina vevie be yewoanɔ abe wonɔwo ene. Ke ame ɖeka koe nɔ agbe le anyigba dzi kpɔ nye míaƒe kpɔɖeŋu, eye eyae nye ame si ku ɖe mí katã tim ta míaƒetɔ kple Dela Yesu Kristo. Enye kpɔɖeŋu de blibo na nu si wòdze be míaŋe esia yi la nakpɔe le fofo la ƒe dɔwo me hewɔa nu si le eteƒe. Eye meku ɖe ale si gbegbe Samuel madze agbagba be yeafo nya ɖe wo nu o la, wonɔ ƒu ɖem ne madzudzɔmadzudzɔe zã kple keli. Míe le fia dim, míe le ame aɖe dim, míe le ame aɖe dim si míate ŋu akplɔ be ame sia nye míaƒe mɔfiala. Ke ema menye Mawu ƒe lɔlɔnu ƒe gbeɖe o, menye Mawu ƒe lɔlɔnu ƒe gbeɖe tsã o, alo ava nye Mawu ƒe lɔlɔnu ƒe gbeɖe o be ame naɖu ame bubu dzi o. Mawu ɖua fia ɖe ame dzi. Mawue nye míaƒe dula, míaƒe fia. Ke esia nye afɔku ŋutɔ ŋutɔ gbegbe le egbe hã, elabena ewɔ abe susu ɖeka mae gale ame si mese be wote ŋu le ekpɔm be Mawu kpɔtɔ le ame dzi ɖum tɔwu be ame naɖu ame dzi o. Ale wotia ŋutsu aɖe si woyɔna be Saul la na wo ɖokui, ame si nye Kis ƒe vi. Ke eya nye ame xɔŋkɔ kple ame si dze bubu, ke edze dukɔ la ŋu nyuie elabena edzɔ atu hekɔ nye bubume triagba abe ŋutsu ene. Ŋɔŋlɔ la gblɔ bena eƒe ta kple eƒe abɔta kɔ wu ame ɖe sia ɖe tɔ le Israel. Enye ame si fiaɖuɖu dze eye eƒe mo dze ɖeka, eye eƒe tagbɔ ɖa, eye wònye ame si le tɔxɛ etɔgbe mebɔ o. Azɔ ame ma tɔgbe amewo dzina be yewoatia egbe. Ewɔ abe ɖe amewo mekpɔa ŋudzedze le mɔ si dzi Mawu da eƒe hame la ɖo be Gbɔgbɔ Kɔkɔe naɖu edzi ahakpɔ edzi la ŋuti o. Wole ame aɖe dim ŋutsu aɖe, mɔmehatsɔ ŋku aɖe, ame aɖewo be woaɖu hame la dzi. Ema me la, ɖewo mete ŋu gblẽ wo ɖokui ɖe Mawu ƒe asime keŋkeŋ be woanye gbɔgbɔmeme be Gbɔgbɔ Kɔkɔe la nakplɔ wo o. Wole ame aɖe dim be ne wɔ kɔnyinyi ɖe wo teƒe, ame aɖe si agblɔ ale si woawɔe le na wo ko kple nu sia nu si ku ɖe eŋu. Eya ta ewɔ abe ame sia tse na teƒe la tututu elabena enye ame si nye agbalẽ ŋutɔ, eye etɔgbe sɔŋbɔ egbe. Míawo hã míedina be míatia nenemewo be woakplɔ míaƒe hamewo, be woakplɔ Mawu ƒe hame la. Naneke meli magblɔ tsitre ɖe eŋu o, gake ɖeko medzi be matɔ asi nya ɖe dzi be bena menyi o, menyi kpɔtsã o, eye mele Mawu ƒe lɔlɔnu hã nye ge akpɔ gbe ɖe o bene nenemewo nanyi o. Mawu wòle be wòakplɔ eƒe dukɔ be wòaɖu ame ɖeka ɖe sia ɖe dzi. Emegbe miekpɔ be Kristofia ame dzɔtu ketri agba eye eƒe ewɔ abe edze dukɔ la ŋu bena ne edo eƒe awu ʋlaya la adi eteƒe makɔ o eye ne fiakuku le ta nɛ la agbɔ dukɔ mamlɛawo tɔ nu sasasa ne ele azɔli zɔm la anye viɖenu na Israel ƒe fiaɖuƒe la vavã elabena fia bubuwo si wo tso dukɔ bubuwo me la woasisi be kpɔɖa ame kae nyo ale ale si woate ŋu afia asi agblɔ be mikpɔ afi fiaɖua tsɔ ŋutɔŋutɔe le mia si loo mikpɔ ame dzɔtu si le mia nu la ɖaa
They love to say,
"Ke ewo nu blanu be wa gbe, gake aleke gbe wo nye nyateƒe ɖe hamia ŋu egbe. Wolɔ na be yewoa gblɔ be miaƒe pastor menye ame sukuma te ŋgɔtɔ o. Amegã wonye exɔ ɖasebigbalẽ le Hartford alo le mawuŋunusɔsrɔ̃ ƒe sukugãwo dometɔ ɖeka exɔ ɖasebigbalẽ ene sɔŋ tso teƒe ale kple ale eye wonye habɔla nyui ŋutɔ le amewo dome.
All that may be all right and have its place, but
Esia wo kata atengwa atsobe eye wo fe tefeli gake mawu fe monu na fe hame enye be gbogbo kokwe tele fe gbogbo na kwe ke wo tina be ye wa klombe ye do koma ha ton kokka sia si mmiele nye dze gɔme xoxoxo le gɔme to la gbãtɔwo ƒe ŋkekewo me esime mie sɔgbɔ o mie nye ame ʋɛ aɖewo ko henɔ sue eye azɔ mie si detsi ʋu va ɖo teƒe sia si miawo hã mie le kɔmaha tsɔ ŋkɔ gãtɔwo dome suku nyuitɔwo wu le mia si kple osɔfo nye gbalẽ nyuitɔwo wu miaƒe amehawoe do awu nyuie wu eye agbalẽkɔkɔnyala siwo le dua me la va na míaƒe kɔmahatsɔ ŋkɔme eye míena nu dɔmenyoha bɔbɔ eye míewɔna dɔ nyuiwo kple nu siawo tɔgbi katã ke naneke kura o mawu nagaɖe mɔ be magblɔ nya ɖeka pɛ hã tsitre ɖe eŋu o elabena emawo katã nyo gake kokoko la menye mawu ƒe lɔlɔnu wònye be ame naɖu ame dzi o mawu tɔ le petekoste ŋkekea dzi gbɔgbɔ kɔkɔe ɖa be woaɖu fia le amewo ƒe dzi me aɖu fia le amewo ƒe agbe me womeɖoe na ame be woaɖu ame dzi o gake míedzina be míagblɔ nenema nugãglo dzo aɖe wònye ne míate ŋu agblɔ be míenye ɖoɖowɔha gã sia tɔgbe metɔ kristotɔ nenyea nenema mese le menye le dodokpɔ sia me esime menɔ dɔyɔƒe eye mebia ame aɖe be kristotɔ nenyea menye ha ale kple ale metɔ kristotɔ nenyea menye ha ale kple ale metɔ eye dɔnɔdzikpɔla sue aɖe va nye abati ƒe axatsi afi si menɔ bibla xlẽm le ke enye dɔnɔdzikpɔla yeye le xɔma me eye wògblɔ be aleke nekpɔ ɖo egblɔ be mekɔse be wòe nye bubutɔ Branham si le afi sia hena lãmesẽ dodokpɔwɔwɔ mebe nyi eye wògblɔ be nalɔ mahe dzime na wò kple alkohol be woawɔ wo lãme naka ɖe me vie eye megblɔ be ate ŋu awɔe fa eye esi wònɔ dziame hem nam la egblɔ be kɔmahatsɔ ŋkɔ hame kametɔ nenye eye mebe o menye kɔmahatsɔ ŋkɔ xoxotɔ sili lametɔ eye wògblɔ be kɔmahatsɔ ŋkɔ kae nye ma megblɔ be eye nye esi ŋu wowɔ ɖoɖoɖo hafi va wɔ ɖoɖo ɖe xexeame ŋu eye o egblɔ be nuka nyemekɔse be menya maya o egblɔ be menye hame aɖe metɔ ɖoɖowɔ ha mayea mebena o aƒenɔ emaya va anɔ ƒe alafa eve aɖewo va yi ko ɖoɖowɔ ha ma ke boŋ ɖoɖowɔ ha sia dze egɔme esime asideɣletsitsiwo dzi xa ɖe du eye mawu viwo do ɣli kple dzidzɔ esime wokpɔ ɖela si aɖe ameƒome la ƒe vava Eye kasia wotutotia mekeke nam. Eye metrofie de gotiachi alekebe aponolana tengu ahem. Ke eto koridon kasa le miagbo afi. Ye ite dudulachi. Eye wuklobe. Ameka mekone sena kokokobe ne mawu ne mawula. Eka nye mawu ekbe ha tututu abe alesi wo nyi gbadegbe ene. Eklobe. Kokobe nye hamala. Benu le esia gbo fiti ha gake nye me kwese be enye nye tepe eye me glo be me jiji to fia gbo la gbo o de tu bi nonu eglo be ne enye doyo la gbo la de me koto nye doyo la wa me glo be enye glo kaka de jito e no bi nye nonu.
But man wants to rule.
Gake ametibe ya dusia. Eye ya dusia de amechi. Ke ametibe amene dusia de yechi. Metibe ya namauna dusia o.
So this son of Kish.
Ale Kish vitia solo enye fonko. Zundodona nusitimu onola tututu. Amejo tuti agbama. Eye le. O. Atengu akpula wole wopo ya fawo wopla bubu wa ome. Kake kokoko la, eki amenye mo titi mawuto na wanuo o. Mawuti be efe nyakladi la titi, wanu tepela, be waplo, eye, waplo efe nyala na o. Aso ete, lemye pe kamye pe akbeno yigan siya si menye le la. Nyao, masusu, tafo esia sekle nye jikata fena, nye yi aspasa gana, nusi tututu maudo mibe, nye wola. Nye adela fe, nye mamle la le, mako, kari ademe, e globe, nise ide kike me kata, eye mi dekbe fe, nye nye lanan wawode siade, ameti kweshe, eye wongiro la, lakbo dede, ameti me kweshe wola, wabufwe, ke jesu siya wola klo, amesu okwe selado, le nyankome wanyak bopofo otokwi, waponu kle adeye ye, eye, newa, wole be, wole da okle asi, alo, wano, wame ha, esi amele fwadeke woge wo o, eye, newo, sa ofe asi ode dole la ochi la, ofe lame lasen.
There is not a man. There is no son of Kish on earth.
Alo, amabu buade kemeli. Atemwa wo ama. Legbok boko kwefe. Amekbok loko do o.
But we have made schools.
Gake miedo sukuo. Miedo bibla sukuo. Eye miedo dodo ahao. Bebe miache. Eye miadivisi ameto susuya o.
Now. The Holy Spirit used to be the leader in this nation. This nation used to be governed
by the Bible.
When they wrote up the Declaration of Independence,
and the Declaration of Independence, and the Declaration of Independence, and the Declaration of Dikeke adeke mele nye chime kude engu obe enye esiji ma ukwe vila no anyido le plomangu esime wotu tukosia de vovo nama utubo subo kle vovo nanu sianu kwe gomododo ji eye de ma ukwe nyamavo lafe gomodo anyichi gake nye ble esia dome. Dunya keke, nye da akona ame wodo afima, le nuja jira kle nupo ple kle, vatong bedodo oche, vasede, miyafe tukola kle miyafe dunya keke, kle miyafe demokrasi la, bela kuwa le kbebebe, eva chaka kle komunizm, pa kle izme de siade fome vio.
And many times we call into the sessions for prayer.
Ke zikede la nye vwa takpekpa wano plente dodora. Le si me jika ofwe fukofo doko. Eye le afima alobe wafonu. Ke le yeye tuto tianyade me. Me jidi wola. Oma gabiak be dodora ta se zide kape ha o. Aleke gom ye tengu le. Maso maso o dodo ke. Dodora manome. Aleke gom ye tengu akpomo. Le kiki akatame, be miyatengu avonane gbede bokbokokwefe amekpoklo manome.
But let me say this with
Gake mi na maglo esia kle lolo, pa kle bubu. Na mi afe duko la, kle efe aflaga la. Eye na duko siya klo la, si ukoti kre nona, la bena. Yegbe mi afe klo la, si nye kokokokui. Eye toju mi afefe gbegbele wochi la, mi efe ame si obo susu gbele la de eme.
And if you don't watch, they're going to make one of the most
mistakes made right now.
The people are dying
and dying to realize
what we need in the capital of the United States is a president. What we need in Congress.
Nous sommes chien, les deux africains là. Nous sommes chien, les miens fait du gamin. Quand on dit fait là, aigne à monsieur Kofa à Kerusina Mau. Aye, Kokoko, yo fou. Aye, fait Mau, me mofia me le wok plom.
But instead of that, we choose.
Gakela, Asia Tepela. Nye tia amesio nye akbale nyalao. Amesio si mau susurafe nonomele kake wakbe mau fe ngusen. Amesio nye mau belao. Eye yado igohala. Wawa gavlu u ema. Wawa emye klode emye fe du nye reze nya ome. Nam nye fe du kola.
Not only that, but in our churches. Our churches have become
corrupt on the bank of the
city.
We have gone to missionaries. We have
corrected man that was corrupted by the church.
Christian amesiwonya agbalenga la gadengo. Amesiwo dangto le susume. Amesiwo desupu. Eye wonye habola ole amawo tome. Eye wonye amagamaga ole ofonu tome. Nusi nusi nye medro na neketitre do o. Amesio wame le ofo zozome. Wole abena wofo afodede le akbeme. Le amesio kwa wodo fichi le amebubu otome. Le le amawo tome. Ame dengo le nusi wo shome. Wonye nye magbolo nyafon deke de womu o. Mauna gademo be nye gbobon. Na bodi nene magbe o. Kake koko kola. Menye numa mausia nami o. Koko kokoe fe ame kokoe. Kristo le amawo fe chime.
Many of those intellectual men.
Ame gede o le agbale nyala mao si o si atrege nyaglo chichi la dome. Wok bebe, bok bok kokwe li fafa ha. O dome to gede o bebe, ma ou me doyo yo fle, bok bok la fe mousen woli. Men non nyajo jok bale adek klem eto si bayi me kose be ye wenye. Nyajo jok bale si o le fofu de du kure jak kwe wuti. Ame yinube jak kwe. Singe nye chimetola si o mekployina apeto yesu la dumeta deka ame singe kale tokande le fen kekeme eye wosame be wapia nye le Florida api elabena ebiato debi sime ti o sibe wade efe klo le fokpa le efe ata omu ne wazon bayito nyaglokpechi Eye le esia wawama la, devi la sonva yi to nyaglokpe chi nye, ke eje anyi esime odo dadagbo.
All being a setup of the enemy of Christ.
Esia kata anye kri sofe kutofe motetreko. De tuku inyonu siya kle, sura ngutu klo, mia novi ngutu kaleto siya yi, duwapwe vonu. Eye eti wolebe kama wakatana titrede nobingu tu jack fe mekbela. Eti wolebe kama tode siyade si yuwa yesu kri sofanko na titrede nye nobila fe akhaji kaletuela. Ame siyame si yuwa afeto yesu fanko la etebe wa yikloji ya dogbeda. Kakede esi atefe la lenye jojok bale adefe tanya gamela. Ya fe koma ha ton ko kan o domoto de kag blobe ye wote afi afi mena maugbelawo be wa bufo ade novingutu jack koi gahome
you imagine a church calling themselves
Christ would join him in the be wa bo fo ma wu vola de sile agbagba jem ple fe jibli bo be ya kho titre nona biblia ma ha gake wo we
and then brother Gordon Lindsay
eye emegbe no bi mutu Gordon Lindsay yi da khone eye esi controller ji ma kho se tola gbo be amasia nye amablela ela bana ede klo le fopale de bi ma ngu he do ebe wa zo to nya gbo pe ji he gbo be e po do yo ke eja alapa eye e wona na si titre de do yo la fe gbo nana ngu eya ta ye so nya de enu be eble amen eye amagan ko ko tichi eye wo gbo bana amaga ma tenya ma mau yo dong tu bila eye bondrola klo be mabiato amade siare si le vonusia na nyama atenwa nye nyatefe be mawu atenwa yodo ntuvia de le nyaglo pepe godeka eye wana waga jeto le go kemea ne watenwa do pe nyama chi ple bibla la eke ma ma klo be amaga ko chocho le efe nyame eye wo sofa de ko atichi eye wo klo be na wo bubu amaga matengu adrope ejia eye bondola globe yiji na drope ji.
And the minister stood to his feet and said, one night on a rocking sea.
Eye was so full of so de fe apoji fe globe. Za ademe le fujagbo adechi esime toji wusue de yina chochroke de togome. Mopopo kata buna fofopopo. Wopo yesu maupo vila. Let's give some gona. Eye apostolo awo dometo de kasi oyo na be petro la klobena. Nenye wela apoto. Na be mazon ki laji abakbo. Eye wo globe. Apoto la glona apostolo petro bena. Zova.
And he stepped out of the boat, sir.
Eye wode apoche dole toji wulame. Amega. Kano zozom nye abe yesu ha ene. And also some let you like
before
he got the you won't de a see to yime after you do yes bo one dollar globe kodola two.
We need Holy Spirit leadership.
Amen.
Not intellectual.
Yeah, yeah, but kwefa ma poplo. Manye agbalangala wo o.
Saul the son of Kish was then made captain over the
Saul Kisvi ala wodue afata dada tukwanu eye wokona ame akpe ebe eye Jonathan kona ame akpe deka ke Jonathan ye tola wokpo khesi amonito kogade amonito bung eye esime esime wo siwola Saul kupa ke klobona mikponu si Saul wolada
he began to get puffed up. Just as soon as a man gets to be some great doctor,
Katia Amiadena Zu, Doctor Gal, Maun Sosrome,
Alo, Conusuade,
Pedef and Concola,
he becomes a
Lagosi, Alo, Cocameme, Mignan Wokata.
God's man are humble man. God's people are humble people.
Maupe amewenye doki bobolau. Mauto wenye doki bobolau. Nenye kwa amiade siglobe ye kwa kwe. Eye woto wodoki o mamadala. Kule la. Kose mele wosi o. Wole yijimle akwata jembe. Ye wenye nane si o menye wola. Don kuji kobe. Do wome kwa afeto yesu. Tete mye kwa bena futola badi anyi. Eye ele mauto wopo katuto swede. Ade bobage. Hele amede siade fe nudu sima nku gokeda le gome. Eye enye nusi futola tina be ya wole siya yi. Enye be ya go kuku evi ya wo da le gome. Ne atengwi. Ale be ame wo matengu akwa nusi wamo le o. Eye anye nu si satana dina be yawo egbe kple Kristo to de sede aho ebe gbogboma nu popoda alebe anye sa be anye na nu de de ko watemu akplodo ke menye gbogboko ko pe anye na nu e ano akplom o.
So then when they did that
alela estima wo won ne mala le estima wo kwa jidudu gamala tete sol flingi dami efe kedu de du kola kata me eye ajurombe mya de jesi afisia estima sol do ni la kode israel kata fe globana amme si ma je samuel kwa sol yo mola nan none abeni sia abe esia ene.
Do you see how deceitful he tried to represent himself with the man of God?
Demye kwa alesi wo to beble yo edo kwite de ma wwe amela nwa. Alesi wo nye nu maje Kristo toa.
The fear of the people was because of Samuel.
Vobon si no dukola mela Samuel tae. Yake sol nabe wakata woje eyo meela bena dukola vwa Samuel. Mina waje Samuel kule sol yome.
How many times today?
Kesi kosi nani ebe miye sena nusia. Nya wenye hame ganto. Nya wenye Kristo kwa hame. Nya wenye mau kwa hame. Nya wenye nye ale kule ale.
It makes the people get a...
Esi anabe vobondwa amewo. Eye wosu kunabe baba afima e mau le do womle. Ke... Omedina gbogbo kokwe pe amakpoklo o olobo mbe yiwa klo amawodo nenema alabena odina be wanno wanto pe agbe toxe toxe odibe wa kho nusi odibe wa kho sela jise.
Do you see the Holy Spirit?
Nyele etoma gbogbo kokwe lainge mi apa vonu trola.
Mauma
na mi papa de alo bishop ade alo amiadeke be wanye vondrola o gbogbo kokwe mauwe amenyenye le gbogbo kokwe fe nono mame enye mi apa vondrola kle mi apa mofiala. Azon kanti wo lenenema
tapla
che mi sonya gbogbo sese gawuche se ha kem.
Ye
mele egblom be ye nyagbona seta o mele egblom le lonome.
But the Holy Spirit says it's wrong for our women to cut their hair.
Gake gbogbo kokwe egblobe menyobe myapengon wona ka obeja o eye menyobe myapengon wona do atakwi sio o kle atakwi le kadiwo eye be wasisi tude wo be nuto plemo. Gbogbo kokwe la gbogbo menyo o gake nyele amawosi mbe wa gbona mi be esto gbeken di aleki nyenga che nye ple Samuel yomako
woji
be ye wano akbe nkeke ade le mode siare si woji la chi eye wayi solimele kotida gbe nti eye akbale ngala si doso suku koko nguya de melak ple da sedik bale wofu na gloma unya kia de na ije wo si aten jefe nya kia de wo na no eme si akye toma na wo aha wo wo wa choti abe pofo wo ade alo television ki dodo ade ene eye wato besuya de dade wota eye wato wode afeme bakple do kwimu teche pe teche nono ade pomevi be wo wo fe koninginu.
That is not the will of the Holy Spirit.
Emma menye gbogbokokwe fe lolonu o gbogbokokwe tito mi agbope nyano agbele mawu bobo magbe si agbele kosida me plesa de siade emma miado kyo da to kakamanu ogbo gake jamala mele emma tim o.
They want some man who can interpret the Bible the way that they.
Well, amiade si ate atengu ade Bible gome. Alasi wati be ywa se esiye. Oma lo ase gogo koko la bebe si le nu form le Bible me o. Gada wala wado ma ti be ywa klope nukunu pen keke onu vai.
Emma
inge tome siama o. Wati be ywa klope gogo koko feng nongono ade kemeli o. Ama woma ti be ye wa wonu atogona alati kemae fe amama mlewo wonne o Oma jibe yewa ji, bodo tochi eye, yewa pa mo na no kokoro o, eye eye, mutuo ha kle nkuma sosun, eye sigadesi, manonu na wo o, kle kle sigao kle atamaze o kle kle nutuo mutuo wona, eye nonu jibe yewa pa yewa pa da wa no kwi nto, eye eye wa do awusuade eye esi anowo pe no no masiam kle nu tiwo wo tinala, wo wo tinan su tiwo agro na wo be
Then the other night,
I learned it of summer, which were there far to see about blown numb. Let Estima Glomania Chitra and Mount Sala Ebena, Samaha Sonko Garda Osinu, one no, there was a man, so I thought an air or clubber. Yet there are still nothing to run a Musi, a Yania, Gado, Nanaka, our plea. Oh, lo, not to go, Yapuka, Mao, Akwe. Ada kukuda wacha, alo, nyade asile uo, meglobe, mano sitekle maufe nyala, ne, esia akonu, sianu sile nye akbema ha, mano anyikle nyala, aye me, ebe, enyo makubwa nyafuka, alekle ale akwewa, meglobe, nyemade kbefana neke kole nye akbeme, Esi pengunam o, nyemaku bo nyapoka adeke alonu lele adeke agwe o, meli kwekle nusi gwekwe kwekwe lakblon, eye mano akbena, ahakuna, azon menye titim melebe mafonu ledo kwenye mu o, ke deko mele titim be manna kode ngwa demi, le nusi le eki yimla ngu, alebe miyakwe, eye asse ekome. I'm away le timbe amo naklo yo.
They didn't want Samuel.
Oma le Samuel tim o. Ale akiwa tiamina Samuel wazu fiala alo sol fiae ni chekem. Samuel kavao ko ake ke mafunu le gogo glosi me. Mwafunu le egbe. Nyatengu akhni. Ekblo be. Nuka ekble le engu be mauna nye fianami.
We don't see God. Well, I am his representative. Samuel said, have I ever told you anything?
Samuel Globe, the Maglonia Bada Derekua, the Maglonana di Ponti, Mapama Tutu, Abe Alessi Maglobe, Abamawa, the Maglon, Apostola Bangana Miwa, Kema Bianga Siami. De me ba miak bokpo, ba biak gam ya do me twa dia. De me konan ne le miya sikwa. De me ghen mu bwa de be nan mi spo. Si me nye ale apeto blo e si tututuwa. E ye ma u do pe ji e si ya yi bena enge nye tefe. E ye, wo doji de go pa kle si ja ja o do da. Mi nye ngonglo la, mi ame si o le apima. So do pe e ji bena. Samuel nye maufenu.
And as Samuel perfectly represented today the Holy Spirit.
Eye abe alesi Samuel chotefwen noblibo. Ekbe na gbogbokokwila. Gbogbokokwila nye maufenu. Si gulanu si tututu bibla glon. E si gulanu si bibla glon. De deji sena. Eye metranada le engu kurao. Kake woti amiade si akblonane si tobo volana wo.
And the people could not say that Samuel's prophecy was.
Ebo du kolama tengu akblobe Samuel feng akblodi met keblibo o.
Oh, that you have spoken in the name of the Lord.
Samuel, the Lord has come to pass. Afotola na wofa me pepepe ale si nekblen.
There is not all you ever did come to us.
Me bamiakbo babia gami o. Wong toy kwa do kuoji me bia mi kwa be nya wonu ga 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 de kena ye o
e ka de wo ma wuti
e ye e ya e de aga wo to nu ka ta me e ye wo nya wo nya nya te fe uti anu si ne blo le a fe to pe nko me la no a be ale si tu tu ne blo ga ke ko 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 la nya ya fia
can you see
Dem ya tengwa kpo nu topola. Dem ya tengwa kpo alesi. Abo abo sangpe a yejeje. A tengwa wotole. A mekbe tojiye. Le esi a tepepe ngutu alo nyonu ma. natso edo kwi tebo beto kwe la si aga do to mwisi ale afeto glo esi la nye kena akbe chache dema podi kena akbe si to bobo duko toke denyikba kokwe duko si wanu sagala bongula o boha kule kikiame wanu abe kikiame ene te yikamiade me chi blobe ekstobe inya wanu anene mako miyakeyi e mi atengwa kpo nu si wonya ogbo na benu ma fu mo bi ade keme linye doyoyo o o gbo gbo kwe pe nyon nyon nye nu wo kpo ko na hamia le gbo gbo bu bu mala e mebe maude amawo je gbo gbo kwe jo le hamia me te de asile koma ha to nko ngube watui wavo
never never there's no such a thing.
Bede bede numa fume via de kemeli o bobo kokwe nya tepengala libe wa fia momi ba sere esime yesu na ba takene ne mai nwa nwa ba yi.
Saul come into power, he greatly got a great following. Oh, he had beautiful armors, he had singers.
Saul vaziaji ame sogbo je eyome o apo wonu ni o le si haje kawo le si apo konu o le si eye apo o le si o apo ka kan po du ko ma mle o kata tota eye wo po wo je democracy ade si po nu si anu si amede si ade se po lata.
And that's exactly what our denomination
can is. Can you make the biggest church doing
in the world? We have the prettiest people in the world. We have the prettiest people in the world. We have the scholarship in the world. Like Saul's.
Ele abe Saul sinare ame wobe watemu ale aklo eye watemu ade. Asen vu keke du ko vwa o wonye amasi o khoga ke ple du vwa o.
But one day there come a time that there was a challenger come out.
Keke bedekala eva do e ya de sime atam kala de vato eye esya de tsoto Israel va kobli bola kata to ma alek bebebe wona to tom nya 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 lo pe afo oji.
Goliath made them a challenge. If your God
Goliath,
is not you,
atam na o ne mya fa ma wunye ni ti mya ba anya fi mya we kho kha wu eye wo ka atam na o o manya nu si wa wo o o pe afa wo nu wi do a cho wo ma te wa wo to o
their spears wouldn't work.
Upe aklo o matemwa wato o. Nane sipe nga oma sekpota ola no echi yim. Eye kle bubu kwa kle ma ume bubu dede kata. Kle bubu tiani kwa kle cheche. Kle lono le kriso to upe gade demela maglonya siya.
I read the other day in an African paper. Where that our son of Kish. Our challenger of the
Mekleng is all. Le Africa Taupen Yajo Balea Demme.
Challenge him.
Yapa Kis. Ntu Vima. Yapa Nyanue Kaka Tamkala. Billy Graham. Esme Mahomet Tawa de Tamne. Be. Nem Yapa Mawunye Mawufi. Ke na wa yoto dole lawa abe alesi. Wokulabe ye wola ene. Eye Kis Jing Tu Vila. Le Abako Tushia. Do bi ton ton ke chole twa men ple gege mu pa wonye nya maula nge mau nya pa ha manyoli nya pa nya nyo ta ka kos woli ati ha wole nya si si mi ki apna ta ji ra ni to wu de do ko ko to wu li si le twa me la le nya si ame do fi wole nya si to do ma am gede nya kusito pale ngala wole nya si nya fe mawu mu to so tengo nya tengo ate be fe nya tengo akule nya tengo akakanya nyela aso ze ama ove eye nya klo ji metrola million wo pe siape gede khamia me nya fe khaji hati o mi khiapna nya fe akbale nya 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 nyu kaka menya ale siwa no tereng atam kaka matobinu o.
They know nothing of it. They know nothing of it.
Omenya na nakatwa nguo.
Not knowing to Saul, Saul knew nothing about it. God had a little
Esia yi si nana ya chokola me bune be gbo esia so ke me ba po ede jesi se satana yele akpa chembe ya temra tonu agbo me gbo be ne de na tengu akprom ko eye esi me nye kola me po ama pomu sito gbenye me po la ama gbeto ada kanu po o elen konye Ketro le mekpom eto ba asira khletonye ketu ta afisia goti teteng tegala budem mutoko sira kwenu tia de la menno menyokaba tegasia yala memira gbeye le esia yila metia chimadi esia yila mabuna ba mele kukuge esia nange si khofe bla tola esia nge nge yime nge mesisi be ekatiti akpa u ke me biena do kunye se bena nuka mabanye le teofani alo dipo mutila mame Le watemwa nye be, mabakpo kwa nye be ziwo, eye, ya gloko be, afu isu ya de, si vale eme tomu eye, magblon be, nopi nye ngutu, nezile, nye kemba inada, alo, eya, ma tengu agblon be, afuwa nopi ngutu, brana mo maha, eye, ne yesu vala, ekema, magazu ama ake, mabua enuti enu enu. Makudra kwa be, me yige torope, eye, me bazon, bona toto, kwa febe yu, me le tefwe suya de, eye, nye kle sronge ye, eye, nye no tome la dem, eye, me tote ke, kevu agula, eye, jingoli me nye kopo unto, me no abe ale si wonona le bali, me apisya o, ame koken, eye, alili kwa uha futititi, kenya kopo, eye, me glana sronge bena, me globe, Ano ubenya choba te pesi ya kukukwe lolwa. Edo mbena le devya ota. Angene miyapa kukukwe bili. Mekulabe. Ayi ange tete menyo. Masusu be. Meletura kum akba nye menyanu katae o. Ke esi mekpo anyi melokola. Emlo nye akati. Eye mekode nye sudu ingu abe. Ale si miyadome amegede o wane ene. Meto nye tasyode de apatila pe takpeti langu. Keto nye asiodo mekbe. Eye medrede afima alia. Eye mekulabena. Enyo nye menya nuka kum obanye. Leku kameji o. Mekofe bla tovo kuku. Evo nye mwana neke hade o. Ne anyebe nane wawole mwenye. Si akpede afetongko. Ela bena menyabena nye mekale kukwa nyege o. Ne ekloha nye gamefe afate tiyanu yivo. Alo, awu afangto goha. Ne de mano akbe ati abe. Amenye woye ne hala. Nye gamefe afate yanu yivo. Tete mede mkukponu. Eye nye nye makale apachi. Pele jitimbe mafo. Ano abe ngji gatrema ene mekblobe mekwese be melefali meyige ngji siya. Nenye be nye gbeme kheha la atrombe madoto ase novi ngutu nevil wakbloma unya. Ale mekblobe enywa lonloa ke eto alon yi emevi.
I don't want you to miss this.
Azo nye medjibe miyata siya fu o. Eya ye strom. Nima katengu anye novingu tu brananda kama si mye nyata o.
And I look.
Tete amedan kupo. Tati ame senene si nokbogblom majujo majujo ebena. Deko neje esye goma isi. Lile afalame. Novi vilajiko.
I shook my head a minute.
Mabubu tasen. Masusube, enyo do hi nye ngto kwele, e bum nenema, ninye, ama ate nwa susu nane wopo, ke meglobe do hi, nye kwele, e susu, e globe, vile avalame, zoyingoko.
I said, maybe I said it. And I put my lips within my teeth and put my hand.
Eye meglobe, do hi nye ngto kwele, eye mele nye ngdeme, kecho asinu. Eye ega ba ke ke globe no bibli logico ne de na nyanu sile mo kon wu la fi ke wana ma be de mse graham sledin allo ama bu bo de si no ha chi mu alia o chi ne le te pesia ana mai ple mi ado ma mesia me
I'm home sick and blue and I want to see Jesus. I would like to hear those
sweet words. Afu la tronyam vevie. Majibe makpo yesi. Aso vuje fo tabi bi o fo jiji. Aklenam le mwaji adenye vovoda. Aƒetɔ, na makpɔ eyi yi metsovɔ la godo. Nye se wo dzi nɛ le gbedoxɔa me afi. Eye mese nane gblɔ be edi be yakpɔ eyi yi metsovɔ la godoa. Meɖo ŋu be esia akpe ɖe ŋunye ŋutɔ. Esia mekpɔ ɖa le aɖaŋaƒoƒo ɖeka me ko la me. Ya gbɔgbɔ ɖeka me ko meva ɖo teƒe sue aɖe si dzi abu. Menye kɔ megbe. Ke nye ke nye ma mlɔ abadzi le gama eye megblɔ be nu sia wɔ nukulo agɔ nye ma di be miagbugbɔ gblɔ esia o esia la nye ha miaƒe ŋkume alo aleha si kplɔm mele la eɖa nye ŋutilã sia me o alo egodo o la ɖe woɖakɔe yi o la nu sia mesɔ kple ŋutega siwo mekpɔ va se ɖe fifia ƒe ɖeke o mate ŋu akpɔ afi me agate ŋu akpɔ afi sia hã ke esi meɖo teƒe sue me la ameha gã aɖe si nye mekpɔkpɔ o la nɔ du sim gbɔna gbɔnye hele ɣli dom be o mia nɔvi ŋutsu vevi eye meɖe ŋku hekpɔ eye ɖetugbiwo wote ɖe ƒe blave ŋu ƒe wienyi yina ƒe blave wole asi kplam kɔ nam hele ɣli dom be mia nɔvi ŋutsu vevi ɖekakpuiwo hã va do le woƒe sɔhenyenye ƒe keklẽ me eye woƒe ŋkuwo le dzo dam hele keklẽm abe ɣletiviwoe le zãtsiɖitsiɖi aɖe me ene woƒe aɖuwo fu tititi abe adzagba ene tete wonɔ ɣli dom henɔ atu wɔm nam henɔ ɣli dzi be o nye nɔvi ŋutsu vevi tete metɔ te ke trɔ kpɔ ɖokuinye eye mezu ɖekakpui metrɔ kpɔ nye ŋutila xoxo si le anyimlɔƒe le gama hetsɔ eƒe asiwo ɖo ʋu me eye megblɔ be nye mese nu sia gɔme wo ɖe ke ɖetugbi siawo le asi kplam kɔ nam azɔ menya be toɖolawo tsaka le afi sia ke gbɔgbɔfatu kple bɔbɔnyenye metsɔ le nya sia gblɔmi ŋutsu mate ŋu alé nyɔnu ɖe eƒe abɔ me sesele lãme manɔme o gake mele afi ma ya o etɔ si va yi alo etɔ si gbɔna meli o ɖeɖi mete ame ŋu o wonye nye mekpɔ nyɔnuwo dze tugbe nenema kpɔ le nye agbeme o woƒe taɖa didi keke ɖo ali dzi woƒe awuwo didi ɖo afɔgɔme eye atu wɔwɔ dzi ko wole nam ke atuwɔwɔ sia mele abe nye ŋutɔ nɔvi nye nyɔnu si nɔ anyi ɖe afi ma ƒe atuwɔwɔ gɔ hã ene o womele nu gbugbɔm nam o eye nye hã nye mele nu gbugbɔm na wo o enye nane si nye mekpɔ nye si aɖeke ɖeke na o nyagbe mele asi nye matsɔ agble o blibodede mete ɖe ŋu kura o enyo ta mexa ɖe afi aɖeke nɛ kura o enye nane si nye me wo ŋutɔ koe ade teƒe ma eye mekpɔ go sia me kple go keme me eye wogbɔna wonye akpe akpewo tete megblɔ be nye mese nu sia gɔme wo ɖi mebe enyo wo eye hope enye si va do eye enye srɔ̃nye gbãtɔ ele du dzi ke megblɔ kpɔ gbeɖe be srɔ̃nye o ebe nnɔvi nye ŋutsu vevi eye ale wòwɔ atu nam nyɔnu bubu aɖe si hã tsitre ɖe afi ma esi tre atuwɔwɔ nam eye hope wɔ atu na nyɔnu sia hã kple ame sia me eye mesusu be o nu sia ɖo la nye nane si tovo mate ŋu anɔ nenema o nane ye mebu be o ɖe matsi kpɔ gbeɖe be magatrɔ yi ŋutilã kuku xoxo ma mea mekpɔ afi ma lɔƒo mesusu be nukae nye sia evɔ la menye kpɔkpɔ ŋutɔ eye megblɔ be nye mate ŋu ase nu sia gɔme o ke hope le ko abe o bubume kpekpe aɖe ene meto vovo o gake ɖeko wòde abe bubume kpekpe aɖe ene eye mese gbe si ƒo nu kplim esi nɔ xɔ la me gblɔ bena esia nye nu si neɖe gbeƒãe be enye gbɔgbɔ kɔkɔe esia nye lɔlɔ̃ de blibo eye naneke mate ŋu age ɖe teƒe sia eya manɔme o Medro tame ve pie etito pe nye medro po gbede tan le nye agbeme o bena ehia lono de blibo atiwa de atima mu baba de kemele atima o edi tiama ngu ha mali o kumele atima o lo le matengu agede atima gbede o kuku aten matengu avogo na ti o eye wo matengu afaji o di jode de son kwe o no vinga mutu bavi tete wo kom de chi tete de te kwe koko bachade asusube nye dure kum mele wode mele nye nye amakoti akpom wo mlo abaji ala api ke wo kom dade afima eye me glombe o mejebe mano afisia wo tete ngu wokle nyon wo togo to akpa afia wo le wo pwe soge nye nye vantome ele li dom eye non de ka de si no titre de afima eye wo dogli de siebe o no binye ngutu be vie o si jomi ngutu be nye kpo wole te fo siya mek blan be ime tse siya gom o tete gomen si non upom le nye tame la globe na enye wong londi le bibla me be na nye glondi la wofu afukle woto wo eye mek blabe me don ku esia chi le ngongla o me ek blabe na enyo esia nye e yiyi si me na fofu kule to wu mek blabe eke ma wanye ame mtom to eye matem ale wopo o mek blabe e vola ame akpe tefe akpe wo wanye branam wo me sokbone nema ode tete ke mek blabe na menye branam wo wanye o ame kyo ne na wotro jime la wanye wawenye ame siyo na kplofe na apetola, eye, wablobe. Nyonwa wato metuwa dewo, siyo mwiti na bulebe, wache kika nitola, kope wu, la sheke afi na kplofe na apetola. Mwoyo mwoya wu, bena, wole gli dombe, niya novye mwitu vevi, tete, wotogli, wakata zide kak blobe na, namanya dene yiwola, anye namiya no tefe siya wu. Metanku godo, mabube, enyo ama makonam o makulobe na o atika yesu le metibe makbo eya mabefie nguto o globe titiala ele kokofo wu esiabie le dia pima tututu ebe bedekala abakbo nikuya ebe odo oda benna nyekplola eye mawu aba eye ne evala atrovon wode nusi ne tiawola nu pa ne wa gede emelo alo ma gede eme o ya gede emeta le won ta siala nu magblobe na o ejoji na muto ke paulo de ele ne be ya na ban no sikre di alia de pe ko na aban no sikre alia magblobe na akama ma de ke fanya sianya di pe ko fa wa wo ha wo de ni metra na so sia ko ko ke yimia alo du sima o afisi wanyura mre yesu kristo kongko jile la nyehama uwe afisi wopsia koko kwepeng wanyura la nyehama pye nusikia nusi wopsia la nyehama pye tete nanama wadoli sasye glabana nyengya nanama eye nyengya bana nyakli wo miele satroge aye anyibanji gbedeka o glabana yesu laba eye wadrovon wode nyasi ne degbefe namnyila nu
if you are accepted at that time, then
we will maila dey wa fowa dey wa blobe e kama tomi ado pon kuma aba wosbosbo dofa aboyonu ene wa blobe na aklomi ayine eye mikata de tula nyatro ayi anyigbanchi adanno agbetegbe me blobe de wole nambe magatro ayi fifia kakela no vvilajiko madam kubeko eye matemwa gano amawo pom to atoke bi ala kanuko matemwa kola ogbona please kele ditimbe yowawo atu nambana nye no bi ngutu bevi
just then a voice said
kasiya gbiade glole atima be
no
yanu sinaloko lanu sianu ki lowo kola bawo atowo na gole afishia tete madam ku eye nge abu wokola nge si soko na konye nge soka nge si ba eye woto epe tablo nge abota teklo e blobe nusianusi na lopo ple nusianusi lo wokola mawu ato wode asi na wko to wosubo subo dome eye mbado kwenye be mjole tepe nyakpoma eye madam ku magblobe lolo enyo ekale alodomko ayu e matutu be oh bau oh kada munye chiro oh mau makana ba maponya de kapete singa ane adaba futi oh na be matote tutu de nya lachi ayu e matete fa asia makanu sibona alo asiba yi oh nusi amede wo oh sol na niele kitibi otoma atitre oh nusi nudia alo akame na nie wola na bana afoto mafri adete fama kufo ngoji kata Malaysia glamour to many people along Gonya, Nzicia, and to be swear a single Asima, proper and net, to all a number market. None of you for a shake of yield, a singer, Nazi, Kati, Sita, Meda, Akado, Bear, a strode of a toll of a mochi, Mau, Naman, not as bad, as the whole Mau when for Kronkatame. Dawes Yala, Ewa, where the Pikamakata, the lead Tombra them. Non wokle ntuo tuo ko pebla sheke kle de sia de po mabi ne menye de ayiwo la anye ne mia no te pesia o
God let me press the band
ke mau na mai avalachi ke ne ehia ku gohala ne ma sanu anye jijonam anye vivise sanam be magade ame atole ke blaklan pesia me Ne matengwa liya de, ebo do da go, apiti ko de, akbadrofe akpe akpe na na o le yame fi, dugwe ne fe no fe de, ke ema inge lolo deblibo. Afore de, de siya de kona apiti la, mola le mamiyam de ki vu, bado tepe siye le siki la. E siya ya nge, beglepe fomoli de de ko, nu vi suwe ade ko si, ufa miya tengwa ase ye, miya nyabe nane le apia de, nu si wonye la, nye nge o.
My precious friend.
Oh, Juan of a few, Neloloto, Zinemalonuqua, Oton Yanyame, Yomachina Mau, Nidotom, Yamiafoklola. Niaola, Atrumba Monwa, then I know, and you see my sodes, Yakomanamie. Nyagbea de kemeli o, nyemakpo de ke o, mele afya de ke o, ya ke le yakobo mule tosya megela, uchia ni ngutong tuwa de li, si nyate ngu, bedeko, komede de kemele ngu, de kemeli o, kuila, nyemate ngui o, ya ke nusya ngu si wom yele la akonye, bide asile ngu tuto de siya de ngu basere, si melolo teblibom, na sunya si mi jodo kwe si mi atengu alo ame siyame kutode siyade nu tutode siyade na nge yala depoma sakra kwa si de kama wa mezu ame bubu sam ni maga tengu anye no vingu tu brana mas menye sala gbede 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 po ya mbuo dale sege sege jamko jika zoo dale jo sim ya miya miya o niku sala o da to tudo jine o la nuka ke o da nye o la me wana na ke o ma yiji aflile afala me to ma ufe ama nuveve me en la bena me zblo nyanyu la pyanu wa wawo kata kle ame siya me sima tengu akure na la nukpo nyada wa nu le anigba nyui nyakpo si le goke me jila nguti ade abenu sofe ene anyagia nguta gede ya Yemenya basere ka ye o nyenya o le kojok bafenya boblon le pure do kwasi ma woni sova yi ntila e globe pe blab fo aton galen gona wona no agbenwe le la masema ele sesie e ti akpeda nunye gakela o menyenwa e ma o menye ya ye o nana wonye le emema afike ele ba nu be blesia na to makle makle e ye nu kuku sia na to makumaku Kesi yuo atengwa atitre, nye, nungu iti okata wangwa lela, mwadu nyabwadeke akulo, to engu o, nana ameta sewo kwa kle, domo nyongyo wo, ke, nyong kuchi, nuka nukye, kamyol blona, solbena, waha akbolo nyadi, eye amegede wole woto manye, amegao, mawu nyagwa lato sewo, esi wo atengwa akbolo nyala, abe, mawu dola gao ene, Kake na la menye mau pe lolonu o. Mau e jepe wanye siya na wo. Novi ngutu novi nyonu. Wola demobe gbokbo kokwe la nakplo wo. Ina miyade miyafe ta wo tovye.
I'm so homesick and blue. I want to see Jesus. I would like to hear those sweet harbor bells chime. Lord, let me look past the curtain of sorrows and fears. Let me view that sunny bright light. It would strengthen my faith and would stand me through all fear.
Makadeji afeto ben hama swesia atengu akpo domoto vola godo lengdisia kula fuwa medesia de sile wodo mela fe de kemagano aniu dolele adekeu nanekeu negbe blibo de deko ke yakbogbo de kape kwele afikle afime dome so I'm a gankupu me ye the kaku nyenye me so ye me ye mavomavom me atole etosi bonafe de ditamen ple etosi va ye fe nukakame vu ado mavomavom fe titi ye ye la me leblibo de deme me dok bedama u pena na yira ame siya me le afisya Nenge be amiade wo le afisia foto esi o ma jesi wo le lolon fo mo man ji o la eye le ngete fo me la fufu nanake ma tengu agede te fo kokwe ma lolon ma fo me bi ma no me o jiji yeye amenyenye la fe kuko kachi kuko kokwe ma wula enye lolon eye nenge be na ngete fe meka ale si miade to da to khosema o ne mye gawonu gawo kena ne emma mele afima ola nye le ngutege alia atraku gama le afime da o ya kekle esia la akomi akbo kekle esia mefe jimadi ota me bia fofo be na yira amesi o le afisia ale ne vame bena amesi amesi do tom mezblonga tefo esia ngutisia bena wona nye nye da sofo akoto be ale si Samuel blog badek be ne bena de mezblonga de na wo le wongkochi po si me nye nye tefo wa wawe nye vondrola wo eye mezblonga na wo afson akoto be e kom de anyigba machi ke enyabena esi anyenya tepe ke azon la fofo ne amiado oli si menya wo wola esi ananye ga fofo si ji wa glole chiro bena afeto tololo nu si lanye wo lolo nu la demenye na wafa majuro fofo.
And now you with your heads bowed, would you raise your hands and say pray for me.
Eye azon miawo esi memye deta agula Demiawu miapa asio chi akblobe dogbara de tanye no vingu tu branam mau fo lolonu ne no menye o maha
now while you're right where you are
azo asimiele titre de afisimiele la let papa bli bomai nukang ti miagro kona popola bena mau so nge jimake egbela
Within my heart, today I renounce all of the world. I renounce everything.
All of the world is all my life.
And I will, from this day
henceforth,
follow you. And every scripture of your Bible, if you have not been baptized in the Christian baptism,
Nenye be me kwa kristo fe ngangro wola.
If I have not yet received the Holy Ghost.
Nenye be nye me kwa 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 hade wola. Ne e kwa e siyala anya. E ye e nye wo. E ye e anna kakade jikle lolo si ne hiyala wo. Oh, de o e webu bwi ma hi. ekwatu sen la mewo abe dewo ejogli alo ponukle de goglo o mahi esinyunto gake ne mawu mem lolo mamle afima wula hojinye se fifia aglobe apoto inge chi kle lupome nsinye wogbogbofe atika mengu alebena matengu alo ame adebubu ewu eye mawu me lolo mana no nyechi me betia esi la klom de anyuba machi ne nye gbogbomle to dole menye esi emye le gbedo mdala uwomito ha yogbeda azo yogbeda ale sinelon na bia mawu be ne weina u malomi malomi mi ngutu bevi si ono anyide afisia esi ofe sadafula ni ame si oto kutri kuku wotu enke nyi devi suewo mi vino titi dave si o tutu adachi lembo na wo mina makade esi achi na mi na vino nulonwa menye nene ma wole le gama ne eko ya mamleto fe do goke meji o mekwese gopi bena ele kwasiame anyi nabubu meko miyawaya miyele agbele nubekbele kwa inge siya si me miyele agbele kutia yake lon le menye apeto wolo lon nava me waha lukeda esi me mikata miyele bedomda kle bubu gande la apeto keti trede wonya kle wokbobo kwe la chila Nye le jijok bombe na mye nyan apiti mye fwe jishilato. Je le mye jombe na wachimi, menye to ame fwe lolo nume o alon, nti la fwe lolo nume o, ke bong, ma u fwe lolo nume.
And we pray today, Father, that these who are now asking for pardoning,
eye mye le kwe domda popo ekwe apena, ame siya wo si le totoke fe ame nubeve biyam la. Bena wo kogbo na wo to siya afeto. Monu adeke meli si mato awwe o ame beto ko menye. Kis vibubu adeko. Kake miye hiya wo kogbo kokwe. Ma wo na mano abe samyele ne ame si glo nye te fe si to nye la me. Eye we dokpe chi. Pasere si si. Eye me kwe sebe. We aka yechi di alesi makoto anye ntefo wola na wo. Na wakata na po akwema po jiro kupo. Na benke kesia naga tongu ayi o. Naga popo debe wajo la fete siya mela. Na vena esia. Kati mekulo na wo ufiki la la. Na te asu nungu tongto na wo. Eye esi mye nonyide afisia abe kukwa wo ene epe siya. Kele miyape kame pom, eye miyele tame pom to miyape ndongdudu nti, kle etofe dowo nti, kle akbe mepe mpaka wo pakle, dagbadaka wo nti la, nusia wo megale angin nogele ma yi o, wokata nu ayiken, nukakadeke magano anyi o, eye akbe mavome jijoka de kakwi. So akbe ma pomedi na wo fofo odo meto de tiade ke na mele tia biam wo fofo bena ame tia me tia le api tia mdi tia eti shem me bon te gasia la na be ma ka kwe kle wo do me ame tia me le kuto me ti to pa be do ma gen suo ano api tia si o ma lon de to me ti o kle nyonu o ha ya ke fofo me gana be esia na ke mon ami kura o Na miya gadogo wole tefema, eye wawana sidu. Ale miya watuna miya noo anolito mbe, miya no vingu tubevi. Nabe tena famena mesia mejiro afeto, abe alesi wote fiale asima ene. Nusianu si melokle, nusianu si lomla. Melekbe domda abe, melonu nema afeto, ke ngela. Melon ukata. Nanen watofa fufu. Meto akbe mavoke wofifia. Nabe wawo woto sinu abena wafo esia. Le esi me pie le yesu fengko melata. Amen. Eyi vya de kwe le miya si, be miya to gwera de dono wota. Me kobe, non jiswe ade nye kem nye dono. Eye afeno ade ha le keke vime.
Now to my most...
Azona novi nye ngutu vevi wo. Novi nye nu wo. Sa flate mi gaste go nye me bada wo. Nye menya nu si wo nye jo o. Nye menya nu si wo nye jo o. gake mau ne makula na be maga to itefo ma
de
monam ko be ma itefo ma
ti
ma e meji be ma no te fe ti kekake wolela ha
menge
jiji melebe manye paul ti wo kojo ejifo etonia o menge ne ma glom mele o ma kwa se be de ko jibe ya don sem kala jiji mbe ya son na na su ade nam si atutum yode ngogbe le nge subo subo do ye ye si gbona la me
would it seem irreverent if I read something here just a minute would it be all right
de wanye nu si me chebubu nenge be maklen na ne le official le minute de kamekoa de esia sogbea
kola
po nge jojo gbale hong ko do meto de ka Billy Graham wo pe Dr. Billy Graham va Islam to do me
ongle
de The African Times fe akagba toji
doje
wi atonlia fe akpere kalapache ke blademe ya jojo langlo la sinye moklem to Mohamed Tola susube elebe nukunu ona je Kristo amesinye eyamake eto ebe kle tekbe tekbe la fe nyanyui fe gbefa dede yome nye le eklem esia nye esi Kristo dongbe na eyome chelao esi me wuglobe na Amesike kwojinye sela dosyo me wola eya ha awe eye gawowu esia wo wawo
Has the church ever done the work
De kame awo dosyo nye je jesidenu na Kristo le Bible me kwa De watengui egbia De amede kade le kame ame si atengu awo nukunu si o Kristo wola fe afateti ha Esi ni atengu ayobe dowo gawo maha dewo abe amerika ti honko abe kristo tau shavlila na tengu atitre afo amekuku ba agbe kotogbeto amaya de atengu ason atiafujia de atengu ayo dodolela o afunkuna nko agbatowa de esiame sokle vodada siwo gblo bayi esi muhammed tola to asiwa alo do anyi alo kristo fe dodokpo Yomejelao abe enyasi amiade oglo na ene alo alesi wole le miape jikosela me ene nugede fun le muslim tola pe enyajojela mela ete fun abe enye nyasi omedele afi ikple keme o wo tovlo muhammed tosia gake etojo ke esi enye nusiele wo sibe waglo don tinyi tokeke ke silina amesi kle bibla eye wonyakoran ha Pour un matin que, au bé, tôt, matin que, tôt, nous ne sommes pas morts.
The claim of Mohammedism is outstanding and outpacing Christianity.
Gbogbe Mohammed tonyenye nyowu Kristo tonyenye sa ke to ngutila nye na ume eve ive yi sonko numa vivi son le kutibe nususu poi.
The writer nevertheless
Jakena nungula lala to asinu toke adechi kude alesi nukunu ona nukamea menguti.
Ebo
amye gakedi nungula lala fe anukware didi. Labena ameke atengu atom yasi afsia eye watengu asenyade nukunu sio bubuto William Branham uwo. Le Muslim to unkume le jehe Afrika. Esime ame akse ewo son unho Kristo abede la ene. Le William Branham first was about dollar te le Durban jehe Africa ple te ko bubu le fikiame
allo
STL was born wo le jefe Africa ma ha ele me fa be mi ko titre no ala fade ala fajina Billy Graham mi ko nu to nu si enye jrenya lang enye nu si medo nu si enye jrenya sia medo ati ko wa de ke o gakale nu se to de sia de sile emela Oyom obe ninge woto mito ninge nsi wo miele lawo elebe wonto wadi da sele wo penye jojo baleme bena mawwe aleke ke ha mawu gale mawu fo bonu kokoko egbe abe ale ti wo le tebe tebe ne do ma hin ya sisi be wo mo konese na wo o ma se a ma o menye nu aglaye o o mo wele ti ade ma o eye ame akpe alafa nane wo nɔ afi ma kpɔ nu sia esime wokpɔ gbafama ŋutsuvi ma si dze dɔ va afi ma gbɔgbɔ kɔkɔe ƒo nu ne ku ɖe eƒe agbe kple nuwo ke ŋuti kple nu si dzɔ le xɔa me afi ma eye wokpɔ moslemtɔ akpe ewo mlɔ anyigba gbadza hexɔ yesu kristo abe ame ŋutɔ ƒe ɖela koko colatiel osborn kple bubuawo gali na mi ame siwo gale alewo ƒe nuɖuɖu nam kokoko mesusu be nɔvi ŋutsu osborn meyi ɖe moslemtɔwo dome afi ma haɖe o wo ame siwo le gbɔgblɔm be ʋoɖoɖo le yewo si ale gbegbe gake mawu aɖe le nye si kokoko si ate ŋu aɖe ale le dzata ƒe glã me si ate ŋu aɖe ale le sisi blisi ƒe glã me ewɔ nyuie nam be manya esia be woawo ŋutɔ wòle na be woaŋlɔe eye be woadze si gbeɖe wosusu be womawɔe o wodzo le egbɔ trɔ megbe dee hegblɔ be ŋkeke mawo nu va yi moslemtɔ la gblɔ be wo nu va yia ekema biblia la katã hã nu va yi miatɔ medzɔ o nye le ame subɔm ame aɖe si ku eye eƒe ŋkɔe nye yesu ke eku ƒe geɖewo si va yi eye naneke tɔgbi meli nenema be eya magatsitre o gake womete ŋu gblɔ nya ma le Durban ƒe takpekpe la me o le afi ma la etsitre ganɔ nu siwo ke wòwɔ ta la wɔm eɖo kpe dzi na wo azɔ gɔ hã ele be kɔmahatɔ ŋkɔwo natrɔ va ame si tututue ŋlɔ nu hegblɔ nam be ele be matrɔ va megbe le nye nu fafia ku ɖe biblia ŋu me la eyae nye ame si wòzu dzidzizi na be woaŋlɔ nu ma ɖe woƒe nyadzɔdzɔgbalẽ me mawu awɔ be woakafu eyama alekeke hã eye meka nu fie o esia le teƒe awɔ be woakafu eyama alekeke hã míexɔ nyɔnuvi sue aɖe si nɔ anyi ɖe afi sia le dɔ lém yiwo yia wuka le ewɔm nɔvi nyɔnu aƒenɔ ahɔhɔme vukawowo ƒoɖe ƒe ene le dasiamime me o marengo wòtoa alo teƒe aɖe le afi ma pauli ɖe esia nye nyɔnuvi la tama
That's God, you know.
Ndeka kweli vidada si atengwa de nyonvi la. Eya enye be mawu jesi eyama. Eti a church na munto. De eyi afima to gbeda de eta no bi ntu nebi. So eti me no bi ntu nebi ye afima ke to gbeda de eta la. E ka de mene. Ala klo la o gali si wonya ala fon dudu.
What's your trouble, sister dear, sitting in
it? Nuka le wa gwom no bi nyonu lolo si no anyi de kekevi mele afima. Tawo. Cancer.
Well,
enyo ne de kumate ngwa pia onane la do ma hiele afisi afisi la amene nye le kwa me afisi asi ngu wo dagbele to na cancer niko asire chi bo afi da no vinyonu ma wenye doyola ninya nenema de me glona wo be matengu azo ya fima eye madem ka wo wo madale nyonu fima ki eye dagbele ngula anye ala pa madanami alo be mate ŋu aɖe kansa ma ɖa le nyɔnu ma dzi gake menya nu ɖeka eva me kpɔ be sisi blisi aɖe kansa nutete ŋkuagba eye kugɔ hã le mawu ƒe ale aɖewo gbe ɖeka eye meyi ɖe afi ma kpakple mawu ƒe ŋusẽ eye mewui hefɔ ale magboe ele teƒe eye míezɔ yi egbe menye kple nu gã aɖeke ale kple ale o mezɔ yi kple gbedodoɖa ƒe akafo sue gbɔlo ko afɔe atrɔe gbɔe wòxɔ edzi se alo wòa nɔvi nyɔnu wò hã xɔe se alo wòa nɔvi nyɔnu ame ne nie le mia dome xɔe se kple edzi fifia xɔme hã azɔ mi de miaƒe tawo to esime miado gbe ɖa fofo lɔlɔ nyɔnu ɖetugbi nyakpɔ aɖe si mlɔ afi sia si magate ŋu azɔ gbe ɖe o alo azɔ o negbe ɖe ekpe ɖe eŋu futɔ la li eyi afi si dɔkita aɖeke ƒe asi mate ŋu atui le o futɔ la de ɖe yame ɖake hese ɖe esi dɔkita magate ŋu awɔ naneke o gake mele afi si woya mate ŋu ali o aƒetɔ ele afi si tututu nate ŋu adawo asi ɖe edzi le mawu ƒe nya ƒe gɔmeɖoɖo nu la metanya afiore de tupu nyonu sia chieye mabufo akohoma ekukawo osia le yesu kristo pon komme yego eva nyonu siele la masama yake anno agbena maufon tikokwe na efe la menase waso ayi agagbol hamia siame abe amabubu si oba eme ene si asopla esia atso kafkafu na mau na nona nema to yesu kristo ji abe ale si wali asie fe dame ene la eka fuso fun ade oko e se ma ano anyi pa ma ji le kama ati si mo po o ma ganye amatiti o azo o ke bo nso he o ga ke ko lo lo to le afisia le ati pam e ye wo lo u to tre ko ade le se de do da afisi dokita fe ati ma ga ten atui o ka sa fe chata di bo fun ade God, I come to you. I come to bring you back. Yes. Ma wu ma pa si e yo men. Ma va ma le Kristo si ji o ma du na wo la pon ko men. A me si fe te fe no la menye. Ne jo le e ji e ye ne kon la me sen. Agano akpe pokede o to fisia ji kana mau kwe bubu kwe ngu siko kwe to yesu kristo nya peto ji azon popo di po vito estia mele avawo nu po pepeme o mele aklogo zrao ma o nukulade pe begboglo klenya tio ma o ke bong le pose pe akako sue bolo ma ko me pase bia lu po sia le muti la sia kukuto le dade isi doki sape asi ma gateng ade o leke me pase bia mti sia apeto le egbogbo ń bá gbẹdama wo fò kple gbọdọmẹfẹ tọwo gbọ le yesu dziɖula ƒe ŋkɔ me ame si menye eƒe teƒenɔla kple xɔse akuakula mefe se be woagbugbɔ egboe to gbedodoɖa sia si míewɔ la ƒe ŋusẽ me nenɔ alea makwe sebe ngongro subo li elia nyalo akota ji kana e ibia de kwa usofu la glona mpila be amesia ole to lem tonto ofa la me la se de ko miga enyo nenema maufa ngbedodo meda na gbedo nyayi ada ho ngongro subo li nawo amiade wo li tuwe le tutoke nye kala si watu wa ke ake fiensia ke amiade li apitia si matengu apa fiensia u tezibe miato kwedade yeta fiensia la ame si matengu ano fiensia fiensia u eke maa de mialo apa apitia zileka ni ame si wa matengu apa fiensia u ii gede ano asinge mao gododura ame tafli fiensme elebe wangyono ame siya u ntu visu ya dele asio la afima esobe eh novi ngutu akpena u
yes brother
gede ngutu esobe nengebe makni le adabafufu ade me alo fichila akpena u amega azone mi aga tengu anna mi mishireka alo ebe ne edidifun la ekema nyawo subo subo kena nyonyro la menya be nya ti be nya po atefe enye ametio wo juro be wa khonyonyron ti siala enyo mi nyonu ola na ye apasia be wa doli wo ba awo eye ntuo na ye apasia ji akama esime manno be domda de dole la ti uta akem nya tengu ano chachiram do na nyonyron subo subola eye ametio li fifia azon fiamme make agbagba wo be dodora meta flip suade fiamme enu make zireka ne wonya gede meku eye nya de komele ekoso to ofe agbalegba to me fiensia ke anye jijo na mi azon be mi akpo wo le mi adome nenge be ka mi ade kemele afio na yula ya ke ne mi anto wo la ple hamali na mi la ekama mi mi khayi mi afa hama be vie la afisi mi dia afi dotele ne mi amasio le chochoke Hello, Moja Kale, Isia Chila, Maguna Yrami, Nigabano, Klimi Ake, Simia Tengui, Angeti, Jonami Be, Yahomi. Well, like Badogara de Wohata, Novingu, Nukale or Wom, Bukame Mamia, Azo, Nia Mamleo, Esmia Demia Peta Oto, Mlissi de Scala, Nia Dibe, Mia Dugbeda.
Father, I thank thee today for the little shepherd slain.
Before my dark penawo, Egbesia, that Flolapa, Capo Sueleta, the Dudurati, saw Jatado Clogy, Aye, or Alevi Suela, S.T. Tui, Ketrock play in at the dark play, Fufua. Melagadom Dade, Yan of Yun Sulata, Mediabe, Nakloyeha, ye, the Jia Peto, Nabe, Bukamamia Cle, Dolele, Nunat Sole, and Silame. May ye bear my quay, a photo, a clear quay, the yes of case of fun comment. And no, Alia, Amen. Maguna, you know, nothing to
going down, I see a whole little blind boy.
Estimate in a la, McPo, woe, a long to be swear, got that already at sea. The cagas saw my dear Maglon, Mano, Major Donto, ten of them. Hey, Mr. Sube,
I don't want you
to be a fool. Nem ya tengwi masusube mawu kama na mi ne maten afte amiren ko wotore keken swange aklobe bili amatiti do biade le asitia be yakpo eye kasia egedeme no biade sipeta be efe gefsi len kumene wiya ezon gedeme ebe wenye no bien subranama madongbe e amaganye nyankoenye sima Eto fo ati o tade chine, eye wode nkupo mmini chireka, ebe na, enye kwa feton, novingu tubrana wa, ee, esi asokbe, Simon Peter le bibla me, ele kez dokde makpongu jeje le siangwe, ele nebe wakonu sokbo o, doko so fo ati o tade chine, wola me nasen, ee, meze nuka eva chine, to ma ufe kukwede ngu mekle, ma ufe ama nuveve me, ame akwe tefe ewo woli, si wo konu make jitke, ne, demeva ugo, Eye mesusube afeto na made amasiya masi gbo matengwi lako nakube na kube mesusube na Simon alo Paulko wodo motwade okede meke globe wono bi mutubranama e ta ope akide chine e de nkupom globe na esogbe no bi mutubrana to na son dogo de nyela malase makodo yo Kakade jitwe, maglobe, novi, nye jidoko anyo anumake, maglobe, nye lama lase, amaga, ke ama uliga honuma ke jise egbe. Eye, eye, mekonade afjima bema wo, ada afjire miyachi, abya mau. Majibe ma yikle ngutubi swesia, novi nyonu, ena mniti leka. Eye, inge ngutubi swe, nkwa gbatola, tokeke, kaye, fwe nkwa gba, tokeke, siwochi. Hai, ngutubi swe, oh, elasasye ngutu, ngutubi swe.
God.
Oh, Domingo Tomau, the doctor for Asima Tenwa de O, Long to be swift, the affair she bet. When you were Jim Quag Batui, Aye Matenwa Ponu, to be swing Yak Poja, the Kessia, Aye Futola, Afi Gomacopona Su, the Visuela Seal at the man. La, I swear that I see doctor for Asima Tenwa de O.
I'm coming out of ashes this morning, Lord.
Eya tama bona be ma kwen jitia foto de dodora fo aka fo su egbolotia na be ma kule go e mau
na meet the enemy, the devil, in the name of Jesus Christ.
Me dogo futo abosam le Yesu Kristo pen kome eya me tian tuvisia na mau me tia e fo nkpokpo na mau. Petroto nu si satana fila esila ne na wa petro le Yesu Kristo fun come annone nema azone no alia azone no finyo nu lonwa azo mega kedikire ka ha ben tuvila ko doyo o eye majito gbo o be na trokule ba gamia mele afi eye na to afia amawo etang la nu pom pisia mele nu pom wa metro fon ko konele Yesu Kristo fon kome.
Hallelujah. Amen. I accept it. Hallelujah. Amen.
Lord Jesus, the name this little one that we have offered so much prayer for.
I put on Yesu, be with him, Lord. If you see a time, you took Berado, I left the bed. The King Jitia, Megaba, Kelly, Yesu Christo, Fun Come, Peto, Akapo, Siasi, Nam Lade, Asi. Aye, a pedan wunye, Bakla Esia, a photo, Claire, Wumusabe, Maho, La Casa for Nume, La Funton Topper Nume, her farmer cuckoo register, estime, what that the foul bear, Okuku, aye, Womula, Anil, Yaka Famyamia, Machiputola, your man, Le Yesu Kristo Fun Come, Ayata, Kulebavala Masama Ake, a photo, our family. Never man and never can a mouth on sick of we. Okay, they will ever want to go that day, Tawa. For the turning here. A photo, Makulevi, by a fishy, a capula, not free. The Yesu Kristo Fun Come. Na esia na jole eji eye waga trova gbedeu Enyo, akaposwe de kamake si yida kwa novi ngutu hali. Eye, jionyo nuvi, le wongto ha. Azon jipo vito fofo, mechifu tola yome. Hele, akaposwe si nesona mlazam, elabena eglobe, ne ena amu kwa jiwo sela. Eye, edi anikode ne elebedomda la. Peswe ma ade asisi wawunanele. Na wa yi titi a foto abe alesi madueda de efe jebiagbo le Yesu Kristo fun come nno ali ajuru. Amen. Eso gbono vinyonu azon miele kawo le afisi dokita fo asima tengu ade o watengu ana wonana be watengu ana na jeme ade fo mejie kake awo wo na vlodeji wu le numa megbe ende azon mikora miele yo metie mudisia nye yina aklo gbe. A photo Yesu. Kwe aton. Ya. Os e e kle de dodorape akafo. ke mele novinyo nu la plombe to su metoto fo kati o mai le gama mele e plombe fa nguti fa fa kwa kle la ngi fa ta mao kle bodo ma fa to ogbo mo wo e tia le yesu kristo fo nkome amen.
Thank you Jesus, believe it. Oh, thank you Jesus.
Papa mau nyonvi spesial, mie kau di jong coba mengela mesti ye o. Gakai makan siunya wala, ekotole afisi wo asi atengu asuile foto. Eye mabakle kosepe akapusuila kule spesial. Eye melepe jang ple yang usah kata matengu asote. E Yesu Kristo feng komen. Na wala jesi dofia curu. Na mia novinho no lá por la menace centro. Na rua este ali, Jesus Cristo foi comem. Si magdada sue siakle ya suela de di sue si wodibe ya togo le gama le gokameji le anyigbaji anyima si ruti mefonu le fiti la laji eye wo idada la mele agonoge vado o de di suela eye nenemake de di suela matengu anogbe tepena jiji o sepedeng manome o kake mbona kle akafo kle ngusen kle Tado jinu la kata si mato afu futola aye le Yesu Kristo fun kome metro esia fede wa pola mesen kena mau fun tiko kwe le Yesu fun kome amen. Oh, it's a young talk, let you jump pump. And no, was more don't ma, or my yes was more don't can't the woods killer. I see Siam Amoruda, Esia, I see the Wawawu. Near for 44 feet tough, but another Davida, that's where Siade, I see Doctor Opera, I see my Tengu at Delagama O. The Kowawa at Tengua, the Tikade, Duda, Lagumame, Apeto, Emma, the Kowa, Bubu, Kenken, Pedro, Pedro, Bebri, Afi. Wa wobe wanya afisi wole eye ne egbovala ega dua gandejiwu yake megbona kle josefe akafo kle tetsia ele edom da kle tarojinu jochewe be wajeje sidopo la tututu e yesu kristo fang kome mede jibibi siadra le echi kena mau fang tikokwi amen.
Brother George laying on her dying, ongoing.
Mawulo lo nothing to George mloka madam no kukum eto feme jijio mponu ti fose woni azon ti le afeto nyenya bana watengu ane cortisone nane si active veanu dede gake matengu adenu ada o eta nye dogbe dodo rasia da le Yesu Kristo fun kome na ti la na jo nane yi afeme eye fun amana sen akpe na wo no bi ntu aleke fun e lolo o mi eto otoku de na tengu asana ne ya ewu esi kuku awo ma tengu awo o ele afeto yesu ji komle sisema mele nyɔnu nyakpɔ aɖe kpɔm le afi ma ŋkeke siawo dometɔ ɖeka aga trɔzu sɔhe ake tegbetegbe menya be edi be yanɔ agbe fifia hena eƒe ŋutikɔkɔe yiwɔ ŋutuvia womete ŋu kpɔe oa edzo yia emae nuxaxa glo ede nɔvi nyɔnu lɔlɔa medi be naɖo afi si nanɔ fefem le ɖokuiwo me nyuie eɖo to ŋutega la ŋdi sia enyo wo gblɔe nɛ enyo ele nu si dzɔ la gblɔ ge na wo kasia ko le yagbɔgbɔ si le me wo le afi godo la ŋutsuvi vevi ma le lalawom nazu sɔhe abe eya ene lɔlɔ wonɔ ame lɔm ko dziƒovitɔ fofo lɔlɔa wosi agbedula vɔ esi susɔ la megasɔ gbɔ o eye via ŋutsuvi vevi la le tɔ la godo enumake ne ɖe wòate ŋu atrɔ akpɔ megbe ko agblɔ bena ŋkeke ʋɛ aɖe koe susɔ ele tɔdziʋu la lalam aƒetɔ si akɔe to deblaku ma me ayi ŋutikɔkɔe nyigba ma dzi yra eya ma fofo eye fa dzi nɛ ke nabe ema nanye takpekpe dzi anyi aɖe le tɔ la godo